الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما تند مجف قواجتي والله ملزوه بتون دبيونا يتقبل إلى الله يتودو بلم يتصبذ سيزوك ويميلزاو صراط المغرب سبواجتي والله جكريزه تموان جغير الله سبين رنوك ساسلا كن نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره الكارهون ولو كره المشركون يتجيران الدينين يوبرونهم بابو السلام ويتويا قليلهم نولي رانغا ولمو ماتفو ولوكو بيرانتي ولوكو برونهم كشي بيرانتي ولوا باتا موا موا باتا موا أبشيركو نابكا فيري sababu wachiti wa Allah tukumira obusiramu era kubbo kwaba tutira tumusinka nenga tuli basiramu kubata nafa kizibu mulyango gukya ali muzibu yitamu okutuuka maaso ga Allah ng'oli musiramu ate gwe tuziise naye tetumanyi yafiiridde kuki kiraba gwakyali mu busiraamu tomanyi maaso awo obutuusa oba nedda ate yafudde tetumanyi yafiiridde kuki Allah yamanyi. Noolwekyo bannaabe tunyiikire okusaba Allah nti kye yatusiimira tukyagala era tumuwanjagira ki tunywerezeeko. Duwanjiddingana nnyo wano waka sallallahu alaihi wasallam gye yasabanga Allah intakira Allahumma ya muqallib alqulub, Allah gwakyuse emitima, thabbit qalbi, nyweza omutima ogwange ala dinika, kuki ku ddiini yo. Duweyo nyimpi wallahi nkulu wabanga nabi sallallahu alaihi wasallam yeetiririra nasaba Allah nyweza obusiraamu bwe febani febani bannange ebyokubeera n'amannya musomye enzikiriza tebikyakola sobola okubeera ng'erinnya lye ery'ogwa budallah naye ng'obusiraamu obuli bbali usobola okubeera n'erinnya nti gwe Muhammad Ibrahim amannya g'abannabbi naye ng'obusiraamu obuli bbali busiraamu sirinnya ekyatayiri ekyalhamdulillah mwakitegeera kuba buli w'osanga eddwaliro balanga mujje tubatayirire tebayita basiraamu mwekka wabula n'abatali be basinga okukola ki okwagala kubaffe tuzaaliddwa tugenza okutegeera nga alhamdulillah ensonga yaggwa dda ekyo kyagamba nti ndi musiraamu kankulaga ettayiri ebyo tebikyakola ki tebikyakola. Muntu asobola okubeera n'ekkanzu n'ekikaaya naye olw'okuba nti mumativu n'ennono mu tribe yonna gy'aba alimu oba muganda nga mumativu nnyo okubeera nti muganda n'ennono za buganda n'emiziro era ng'avaawo n'akyatula nti gusinze baffe abaganda tulese nnono tuzivuddeko gusinze bene tusonyiwe kigambo munnange si kirungi siramu takyogera oliye mulugunya nti lwaki mulesewe nnono okusamira temukyasamira bulungi temukyayabya nnyimbe munjabye entuufu temukyazifulumya mu nfulumya entuufu temukyakola nnono gwe n'ovaayo wano n'ogamba nti gusinze guki ogusinze olwo abantu okubeera nti tebakyasamira neweenenya tigusinze ssebo abantu okubeera nga tebakyayabya nnyimbe batandise zivaako gwe n'ogamba nti gusinze ssebo tusonyiwe obutabya nnyimbe ddala ddala oba musiraamu owannamadda bangi bagenda kujja ku kiyama wallahi ng'ekibalo kibazeeri kusimba mu layini z'abafirawuna nabahamaana nababujahali bamuga simba eyo mu babujagali simba eyo simba eyo simba eyo simba eyo ate nkofiira yange ne sigida aa kino twogera ku nzikiriza man maata la yushiriku billahi shay'an dakhara aljanna wa man maata yushiriku billahi shay'an dakhara annara awo wetule olwaleero kale gwogamba sigida ali okwata ku nkofiira nalyekagangako enkofiira ale nayambalanga ekanzu nenjikuba akakindo nabeerangako ne mujjubba kiraba sajja najja mu khutuba yonna ng'alaga obulungi bw'olubugo n'okusomeka okwabya olumbe n'okwata effumu khutuba yonna n'agimalira awo ng'akulaga nti olubugo teruyina buzibu kyambalo effumu teriyina buzibu for protection nakubeera nga omuntu yesimbagalizaako ebyokwabyo yuada khutuba yonna n'agimalira agaa nti akati aba basalafu tebabamenya nagamba nti muyimirizeewo eswala tusaale bwatuuka musala nasoma alfatiha ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdalin kiraba saba Allah tutaasa embeera ezo mwagale obuganda naye nga mugenderera wekittira obusiraamu awo tobaawo aga nti eno aada eno gyoleese gyogamba nti nkola yaffe wano ng'abaganda ng'abatuusi ng'abanyolo bwebetta obusiraamu bwo ng'okita tolemerako okuuma eddiini kale waliwo ebitatta busiraamu bwa muntu mu mbeera z'abaganda mathalan ekiriwa okusaaniika emmere tukisanga wano mubuki mu Buganda ne basaaniika emmere ne okunyiga emmere biki ebyo tuli wamu ada y'abaganda tetugiinaako buzibu kitta enzikiriza kiraba kujjako baleetawo khulafaati ezo nti simanyi kaakati ate abadde agira ate newabaawo n'ateekako simanyi empogola twala tugenda ate n'asulika ebyo tolina bikola ale mbu simanyi emmere esiridde ate omukazi ajja agibuuke mbu ate bbaawe wanaagirya seeka kirevu tajja wulira nti yasiridde ebyo omusiraamu takola ate emmere esiridde omukazi ngajja ng'agiyisaamu oluki olugayi munnaye mbu oleme giwulira nti yakoze eki erimu akawunyawunya ekijjawo akawunyawunya kola ki oba sayansi kyali awo nabashiriku kale ebyo omusiraamu takola atya tabikola kale ada alada muhakkama malam tukhalifu shari'a iyo qaida weeri tegenda kuvaawo nti ada y'abantu etambula tugireka neeramula ebbanga lyemala nga tekontagana n'amateeka gaki ga busiraamu tekontagana na Qur'an bwe tugirabira bweti ngeina chemenyawo mu Qur'an newe kiba kitono eddebali butujira bila bweti ada ya mwenge ina chemenyawo mu sunna zo mubaka ekoleta eddebali yitoleta obentegera ya ba ulama jebega second echo nedda tugendo laba tojjo yiriba ne ada yo ada yo ada yo ada yo nchene mbera ya fe ebino bya fe bino bya fe tugendo langa aba manyi bachega ta konti te shikirizibwa nga chiddawa ngo chisamuka serongo usula noko chango yocha noko ziko bazika todda mukubera ngo cheyolekera simanyo babitegerekese omusoma gwa fogulwa leru ne mulabye ndeta empapula zino abahamadi ya butu bawunzise muhamadi omukadiyani omumiriza tukoze ki tubawunzise amakulu tubamaliriza tubajeke engalo muhamadiya mu misomo emiyitirivu tubajeke engalo olwa leru n'ebingi bye tukoze ki bye tuleseyo bingi bye tuleseyo wallahi bingi bye tutarabye mu bahamadiya weke yaita twayogera ku nabbi adam alayhi salatu wassalam nenzikiriza ya bahamadiya ero musoma gwabatuuka kwa bahamadiya ne bampeereza odi nkambwe nnyo nga bwe sitategeera ntegeera ya Qur'an nga bwe sitamanyi Qur'an Qur'ani mbo iraga nti ha emabegeri waliwo ba Adamu bali eyo mulukaga bo ba Adam Allah bagamba bali eyo mulukaga baliwo ningamba ba Adam mulukaga inni ja'il fil ardi khalifa ngenda kussa kunsi omusika agendo sikira bali olukaga yentegeera yo Muhammadi nga wetwabira banga akakasa nga akakasa saba Allah tutasi bakafiri sibaki Muhammadi ya si musilamu insha Allah imisome jigendo okuddako tugenda kusimbula okulaba ekibinja kyaba jamaatu tabligh dirinya erimanyikiddwa mu nsi yonna jamaatu tabligh wane Uganda bwe twogera oluwarabu baliwo abatabikitegeera bulungi wabula kiyitibwa abazikiri kalenge abazikiri kalenge era waliwo yagambye nti yenna agamba ndi muzikiri kalenge nze ndi mu jamaatu tabligh olivyo mbi olimu jamaa tutabule olimu zikiri kalenge gombi manyago ebanga lyo malango situlo omugugu n'ogusa ku kibega bega takisi weziri ne mwa tugenda tambuza ebigere ne kujja kencha chanoga tota wana kuzikuta olembere ino ne effort jota demo ku follow mu sabiri la encha chezo zijja kuyamba ko ku sirata nakatiriza kusirata oleme kuserera abasalafu bali eri baserera webagwa muliro webagwa negongi nenchachazo zigenda kolanga gamu oyite kusirata bogere ebigambo abazikiri bogere ebigambo eyali atuddeka wali omuzikiri nga asomesa kuba bajuhali tebalina kye bamanyi aleete ebigambo okuva eno nene eno nene omulali ansanga nga we saddadde ekonkofiira nantunuulira ati naga naye kamukoleko daawa amukoleko daawa amazima gakaawa naye kanga mugambi omuvubuka ono anti bagamba nti balego anni walau aya najja anti okimanyi nti buli woyingira emmanju atataddeeko nkofiira shaitaani ekomba mutwe otambudde omutwe mukalu shaitaani ekomba mutwe nti wangi tekoma kwekyo ekufukanamu Allah akbar kale saako ekitambaala okisibeko oboseeke enkofiira ninga ekitambaala kyekikolaki kyekisinga ekirala bwoba totaddeeko nkofiira seeka nti ye malakul mautu weneebejja wali shaitaani weyafuka wagenda kuba wakaluba kati okusikamu omwoyo ki gujja kuba gukolaki gukaluba yita mukawompo wano lwaki tewateekangako nkofiira yadde ekitambaala namugaa muganda wange sina nnyo byakugamba weebale ensonga eyo ngitegedde naye olumu nteekako olumu sikolaki siteekako naye nkwerekereza neeyanziza aga yo dawa njimazi oyo mumazi walo wallahi gwotunuuliranga tolina kyogenda muddamu baulama bagamba assukutu ala aljahiru hikima walo omuntu gwotunuuliranga tolina muwa biseera muddamu mutera okubeera eyo mu butale ku streets ku boda stage za boda mu takisi hakaza newalala ogenda olaba oli alumbye obuki obusiraamu ogenda omutunuulira nogaba byayogera kino nakino atolina kolaki kumuddamu obeere mirembe otunule butunuzi otambule tubeere omwo mu takisi ogenda owulira waliwo asumulula emboozi emabega naye ngaekwata ku buki ku busiraamu sirika busirise otambule otambule era bwosirika bw oti agenda oggira ati ngaemboozi agikyusa swi ngadda kuki ngadda ku kirala olwo bantu betwete nga tewetagisa kumwanukula ekyo mukimanyi kena omutunuulira oti jahil imamu shafii ebyafaayo bikulaga nti lumu yali asomesa bwe kiba nga kituufu athari eyo nga ntuufu nti yali asomesa ng'alannamye olw'okubeera nti yali mugonvugonvu n'abayizi be newajja omusajja kabir omunene ataddeko tugambe amajubba imaamu omusajja oli n'amuwa ekiki ekitiibwa n'afunya ku magulu ge aleme kusomesa nga n'omusajja oli atudde mu darusu naye akola atya mwali ng'amulannamyeku aga nalwakubadde ajjidde mubayizi naye muwudde ekitiibwa okuba nti mulabyeko akabonero kaani kaabamanyi enjali gyayambaddemu engeri gyafaananamu n'addayo n'atuula bulungi n'atalannama munnange imaamu shafii bwekyatuuka ekiseera ky'okubuuza ebibuuzo omusajja alina ekibuuzo kye yamukuba ekyawaliriza imaamu shafii okuddayo okulannama nagamba nti obedda mmenyekera bwereera amagulu ekibuuzo kyekino okivudde muono omusajja nga kibuuzo kyabasajja bali oba bakayingira obusiraamu naga obedda kale raba athari endala agamba nti wenawakananga n'omuntu atamanyi ddiini atamanyi busiraamu nga tamanyidde ddala busiraamu naye nga tuwakanira ku buki yansinganga imaamu yagala yansinganga tamanyi naye yansinganga naye ate wewajja oli nga alina irimu ng'amanyi eddiini ne tunaakashamuka oku masala ag'enjawulo nakola nti namusinganga mulowooza lwaki yamusinganga kuba si byakukaayana naye atamanyi akaayana nomugaa kale osinze sebo olwotya genda osinze naye oli waaba amanyi omugamba nti aa hadithi eyo nnafu kyekyaginafya nti mulimu omusajja bwati ne bwati abamanyi bagaa tetumutegeera ajja atya okubeera nga ebigambo bino yabinyumya nga bamugambako nti yali mulimba agamba o musajja oyo abamanyi bamukubamu ebituli nti e alhamdulillah nkitadde halas ngaagenda omumanyi omusinza awaliwo ensonga eti masala gano ne gano nti bwabadde olaba otya nti anze bwe nti nekino nekino olw'obujulizi weebuti n'abutunuulaga nti mbadde n'obwange neweebuti neweebuti nendabye buno bwe buli akuwa bwe businga amaanyi buno mbutadde kati ngenze nabuno ye muki naye atamanyi sheekhe era ku jamia awo ku univesity awo olekisalomu yatugamba nti atusomesa usulu lfiqi yagamba nti groups bbiri zino bawakana balinga bye basomesa nti musooke muyige okuwakana musome ebiddako nagamba omuzikiri kalengi omuzikiri kalengi mukuwakana nempaka n'okulemera kwekyo kyaliko owokubiri kamuleke naye nga naye yalaga nti naye muwakanyi mulungi naye mwabo bwe yalaga mwe muli omuzirikirikalengi betugenda okuddako laba insha allah kuba ennaku zino bagamba balina omukulu waabwe gwe batwala nti oyo sheekho waabwe kabiru fi uganda naye ng'ate histori yalaga birala nti amusajja alina embeera nti yali agenze bugenzi kusoma lulimi lulala nawunzikira mu kusoma oluwarabu okuyiga okwogera oluki oluwarabu okulutegeera mu mbeera bwetyo si kugamba nti asomye shariya aa oba agambye agenze kusoma hadithi aa wabula muntu kugenda kuyiga lulimi luki nga mwe wemutuula wano n'oyiga olulimi oluzungu tekigaana tekigaana era bansindikiddeko ekibuuzo nga omusiraamu yatadde fatuwa mu muzikiti nti kiri haram okusoma oluki oluzungu olinagamba seeka kiri kiti ekyo mugaa atuwa obujulizi atulage ddi lwekifuuka ki lwekifuuka haram atulage atulage emulaga nti oluzungu lulimi munimi allahu jalla fi wala zeyassaba ku batonde oluzungu serwabakafiiri ngaoli bwayinza okugamba aa baganda baffe bangi boogera luzungu abasalafu balungi bali kumaniha genki entuufu boogera luzungu mu nsi zaabwe ze bawangaaliramu kale gwoliwo ganda nti tosoma luzungu biki biki aa kigambo ekyo sikiki si kituufu era nemulaga nti hatta ibunu uthaimini rahimahullah yatuuka okugamba nti waliwo n'ekiseera bwe kituuka ngaokusoma oluyingirishi kyatteeka gyoli oli eddaayi ogenze mumawanga g'abazungu onoyogererayo oluganda aga emasigediyo eyo olinamu darusu ne khutuba oli muwalimu mulungi akawarabu weekali n'okubinyonyola obimanyi kiba kyatteeka ate okutuula wansi osoma oluki oluzungu kiraba kiba kyatteeka kali omusiraamu abamu byabadde alese nidhaamu abasiraamu abakulu abakwatemukka okubwereere la somesa alifu ba ta tosomesa abcd kiri haramu nedda 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 ebintu ebyo si bituufu kale abo abazikiri tujja kubalaba inshaallah emisomo gyabwe tugenda kutandika tulabe wa gye baava kuba bano ab'e Uganda ekintu bakirimu bakiyooyoota bakiyirawo omubiri nti ffe tuli basiraamu allah yatugaana yatugaana tuweyite baki basiraamu hakadha yaya n'azivuunula kyova atakkiriza mugamba nti a Ibn Qayyim alina kyagamba, Ibn Kathir alina kyagamba, Ibn Taymiyya alina kyagamba, tayagala ebyo. Agamba nze Qur'an yeene egambye naye ku ntegeera yaani. Nti anze njetegeerera kuba nasoma oluki? Nasoma oluzungu n'oluwarabu. Nasoma oluwarabu. Kusoma oluwarabu tetuganye naye ate oba tosomye shariya nakugyamu namula zaabuki? Za busiraamu oba osomye nga olulimi nga bw'osomye oluzungu oluswayiri n'oyiga okwogera alegerekesa hakaza naye ate bwe kijja nti kakati saawa yakulamula ntegeera ya busiraamu gwe aya togiramulira ku ekyo ojja kukola amaki mawanu nabawe chukula birako wanu baka ya gambo uliwa baku salamu swala ya kwezi sa chigambo katil fakatiluhu kurotia muruanyi sinayate boganti bali batugamba kumuta laba ugendo kutu mtu mnangi chidaba ulokuwa wasoma nyoluji uluwarabu uso mundu atengo gambo ino bujulizi kakati inshallah musamari ya bahamadiya ibitono tono kubietuze tulaba twalaba mutandisi wabwe miriza gulam ahmada muasisu yazalibwa omwaka gwa 1839 fil qaryati al qadiani kukala kaitibwa qadiani mu provinsi ye Punjab mu gwanga lya India era lwaki tubaita ba qadiani nisbatu ila miliza gulam ahmada al qadianiyu erinnya eryo libayitibwa nga litulijja mu mutandisi waabwe nabbi waabwe miriza gulam ahmada yasooka kubeera nga yeeyita mujaddidu aze okuzza obujja eddiini y'oweekitiibwa Allah mbu amawano mangi thumma oluvannyuma ne yeeyita ekitundu kya nabbi nti obwannabbi tebunnajjula wabula alina nisfu minannubuwa olwamala n'agamba ti kati obwannabbi bujjudde sikyalina kye muŋŋamba ndi nabbi yennyini eyayogerwako ne mu Qur'an baba bali awo n'agamba ate nze masiihi al maw'udi nze masiihi eyalaganyisibwa oli Isa bun Maryama oyo tuye twamubika yafadda era yaziikibwa Kashmir mu ggwanga oba mu kafaakali wakati wa India ne Pakistan nabbyani nabbi Isa n'amubika naga kakati nzani nze masiihi ate tuba tuli awo naga nti nze mahadi nakyo nkiri mahadi al muntaziru gwe mulinze yenze wuyo hakadha oyo ye muhammadiya omutandisi yafiira mu kyolooni mutoyi Allah abaddu abafaanaganako we batyo obulamu babuvaamu mu mbeera etali nnungi bafa bubi bw'oba osomye ku byafaayo by'abajeemu tebafa buki tebafa bulungi enfa yaabwe ebeera mbi nnyo mu ndabika kale yafiira eyo mmanju n'obulwadde bwe twabulaba obw'ekiddukano n'okubeera ng'afubutukamu omusaayi mu mbeera efaanaganako bw'etyo Allahu jalla fiola n'amujjulula naye tebaamuziikayo nga we tukimanyi nti nabbi waafiira waakola atya waziikibwa tebaamuziikayo ne batya okuswala n'olwali ninaka vidiyo kendabyeko akoona omusajja eyasikira bishaka ow'obusobozi bamuwadde bamuleetedde obukadde lukaaga abantu be bamusondedde 600 million ne bazisa mu maaso ge mu bizike bwe nsomyeko mu comments akyogedde no tabadde na musiraamu n'agamba Katonda yalina okuwa abantu ssente naye abantu bano ate bebawa Katonda ki bebawa Katonda ssente nga n'omukafiiri obukaafu buneeno naye abulaba akiraba sajja leri yeeyita Katonda eyasikira oli eyeebase tafa nga mbu yeebase awumuddemu kale omuhammadiya twatandika ne tulaba miriza gulam ahmada ne tulaba okweyita nabbi n'alaga nti ye nabbi asinga bannabbi bonna tuli wamu era n'agamba nti nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama si yasembayo mubaki mu bannabbi ayati zonna zemusoma zitegeeza mpeta wa khatama nabiyin khatama yagamba nti tegeeza mpeta omuntu jayambala nti nabbi okuyitibwa nti wa khataman nabiyin kyali kitegeeza nti Allah yamuwa empeta y'obuki y'obwannabbi wabula si yeyasembayo mu bannabbi netugamba eyo entegeera kufurun akbar bukafu bunene obujja omuntu mubuki mu busiraamu ensonga endala gye twalaba eyamiriiza Gulam Ahmada kwe kubika Nabbi Isa bun Maryama n'agamba nti Nabbi Isa yakola atya Nabbi Isa yafa twakiraba nti ekyo kikolo mu bukafiiri obunene owakanya ayati z'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala Allah yagamba nti wama kataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum bone bagamba nti nedda Allah yagamba nti inni mutawaffika wa rafiuka ilayya mutahhiruka min alladhina kafaru twabira biibyo shubuhati zaabwe entegeera yaabwe nafu ku Qur'ani y'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala twaziraba ninyanukula zaabwe ku nsonga eyo era twalaba nti bawakanya Isra wal Miraj bawakanya Isra wal Miraj mukuwakanya Isra wal Miraj bawakanyizaamu ni uluwu obawaggulu bw'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala nga bagamba nti Allah taliyo waggulu Allah ali naffe Allah takola atya taliyo waggulu wabula ali wano era nga bagamba nti kakati nabbi kyekyandi mututtemu ggulu akimeyo ki ngate Allah agambye ali nammwe wa huwa ma'ahum ndi nammwe wonawe mubeera mukola mutya aina makanu wonawe mubeera muli amadiyo mulawa wagatte obujulizibwe kati naga Allah tali Allah ali naffe tewali yali agenze mu ggulu era mwefaanaganyiza balokole abayudaaya abanasara bagamba nti Yesu yafa n'azukira n'agenda mu ggulu kati namwe mugamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda mu ggulu subhana alladhi asara bi'abdihi laylan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa alladhi barakna hawlahu olwo olugendo balukubamu ebiki ebituli ayo ye Muhammadi twalaba enzikiriza yo ku Allah alaba nti Allah alya Allah anywa Allah awummula nam kiraba nekyasembayo okubeera ekinene nti Allah ayina obwetaavu mbakyala takoma kwekyo n'alaga nti Allah ayinayo n'abaana era mbaana ba Allah mwemuli oyo omusajja miriiza Gulam Ahmad ekigambo kyayogera mu kitabo kye kiyitibwa Kitabul Mubin naga mu baana ba Allah yenzi era balaba nti Allah waabwe ayogera lulimi luwara lulimi Luingirizi luzungu ayogera luzungu ayogera luwarabu lwaki bayirawo abazungu omubiri kuba obuhamadiya bwasinga kusibuka eyo mu UK kiraba era babadde UK nga bakola hijja yaabwe eya buli mwaka ne basisinkana agabaddeyo gabadde mawano ddala olwo yasindiseka krip akalaga shahada yaabwe okugizza obujja nene bakakutula nga kyabadde kirina okuggwayo nti wa ashhadu anna miriiza Gulam Ahmad rasulullah mubaka waani mubaka wa Allah kati so jemuveri nemugana nti temugira nammwe temwawulayo wala mubusiraamu abo baganda baffe bambala enkufiira bakuzaidi bagenda gundi basaala kibula yaabwe biki nedda bannange enzikiriza kiki kyekikulembera byonna enzikiriza kyekikulembera byonna twalaba nti bawakanya obubonero bw'ekiyama bonna obunene alamatu saatu lkubura babukubamu ebiki ebituli babuwakanya masihi dajjal oyo tekinologi yajuja ne majuja tebaliyo byonna babikubamu ebituli dukhani balaba bintu birala abasajja abaki abahamadiya lwaki ayina owakanya obubonero bw'ekiyama kamutanda nakkirizaako kamu tegeza abalina okukkiriza akabonero akalaga nti nuzuli Isa bun Maryama, okomawo kwani kwa nabbi Isa okuva mu ggulu nga akira ku munaalo omweru, kati talina kubukkiriza bonna, alina obumenyawo akugambe nti nabbi Isa yafa, akulage nti Masihu ye mireza naye yakola ati naye yafa, akulage nti mahadi gwe twogerako era ye miriza y'omu naye yakola atya era yafa, akuwunzikirawo, kolage nti awo obubonero bw'ekiyama tebukola ki, tebuliiwo. Dajjaru, twalaba dajjaru kikyategeeza ne dajjaru, aga nti dajjaru waali olwedde ye tekinoloji, Masihi dajjaru ye tekinoloji gwe muyina owuliziganya buli omu omuwulira omulabako kusansana kw'obwononefu simanyi mu tekinoloji ebyo, twala tugende akadha. Netulaba Yajuja, yagamba Yajuja ne Majuja abo bamerika barasha beba Yajuja nemani ne Majuja, sote mulina kyemutugamba ne bayajuja beba bamerika ne abarasha. Alinga agamba nti bayajuja mulimu abasiraamu, so nga ate hadisi zitulaga nti bayajuja ne majuja bonna bamuki bamuliro, kale lwaki ogamba nti ate bonna bamuliro, ale nogamba nti mulimu abarasha, mukyogamba arasha teri basiraamu teriyo mu Amerika teri basiraamu gye bali bangi, kaliyo Muhammadi ye ntegeera ye saba Allah attasobu kafiri obu. Twalaba aqida ye enzikiriza ye ekya ku Allah nakimaze, twalaba aqida ye fil anbiya kubanabbi bw'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, nti yasinga miriza yasinga enkizo bannabbi abo. Netulaba aqida yo Muhammadiya ku Isra wal Miraji tukyogeddeko agiwakanya agamba tebiriiyo. Netulaba aqida yo mumiriza ku kyafaayo kisa ya Khidiri ne Musa alayhi salam, Khidiri nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala, ekyo kyetugamba olw'ensonga ayati zitulaga nti yayasibwako buki obubaka ne nabbi Musa, ekyafaayo ekyo nga bwe kyatambula, twalaba nti Muhammadi yayina entegeera nki ntegeera ndala nnyo ku kyafaayo kya nabbi Musa alayhi salaam ne Khidiri, n'alaga nti tebaasisinkanako wabula ebyo byali biki byali birooto. Twalaba entegeera ye ku majinni, twagiraba eyo entegeera yo Muhammadiya ku majinni, agamba majinni tegakola ki tegaliiwo mu bwennyini bw'okubeera nga ffe abasiraamu bwe tugamba majinni bye byokola gye misabwa gye mizimu shaitaani biki ebyo, yo Muhammadiya agamba majinni munnange be bakulembeza abatateera kulabikalabika mu bantu era bwe buuka obutalabibwa na maki na maaso, obuuka gamba nga gundiezani bakteria virusi gaita maki gaita majinni wahakadha. Netulaba enzikiriza yo Muhammadiya ku ashabul kahfi, ashabul kahfi abavubuka abayingira muki mumpuku, netulaba nti nabo akola atya abawakanya ayina entegeera ndala nnyo, era twalaba nti alaba nga Qadiyani kibuga kikulu nnyo okusinga Makkanani ne Madina gye bazaalamiriza nabbi waabwe. Twalaba enzikiriza yo Muhammadiya kukufa, twalaba emisomo mingi Muhammadiya entegeera ye kufa, n'alaba nti ayibalina ekiyitibwa tanasukhul arwah, nga bagamba nti emyoyo gizaalibwa mulundi ogw'okumeka ogw'okubiri netugamba nedda, oli waafa abeera mu bulamu obuyitibwa al hayatul baruzakhiya, ora yo Muhammad ya gamba nti ate wali bulamu obo oba hayatul barzakhia nti oba mukabuli wabere wa adhabu oba naimu aa wabula omuntu waba afudde omubiri gwe guyingizibwa mujjana they and then oba ne guyingizibwa omuliro they and then era ne tulaba nti Muhammad ya agamba nti yenna wakanya obwa nabbi bwamiriza ne wabanga kkiriza la ilaha illallah ne wabanga kkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nawakanyani miriza gulam Ahmad eyatandikawo ekintu kino ekyaba Hamadiya bw'oba omuka omuwakanya twalaba yagamba nti oli muki toli musiraamu oli muki oli mukafiri nekibeera nti Muhammadiya yakwata finnabasiraamu nagamba nti ab'ekibuli aboodi Kampala n'ab'enakasero nagamba abo bonna baki bakafiri lwaki olw'ensonga mbu tebakkiriza miriiza gulaamu Ahmada akadha era n'ekyo twakiraba mu nzikiriza yaabwe kubaki kubasiraamu twalaba taka ate munnange waliwo baatakafuwaza ng'abashiriku n'abakafiri abayudaaya n'abanaswara kuba ayina ekiyitibwa love for all hatred for none ye kaida yaabwe love for all bonna tulina okubeera nga twagalana oba munaswara oba muyudaaya kuba bali abangereza okuteeka omusimbi omuyitirivu mu nabbi wa bahamadiya ekigendererwa kyabwe kyali kyakulwanyisa buki busiraamu n'okulwanyisa era mu bye tubadde tuyinza olaba mwe mubadde n'ekiyitibwa jihadi omuhamadiya wakanya jihadi okubeerawo kwayo tagikola ki tagikkiriza aa wabula ffe baalusunnatu wajama tugamba nti la jihadi weeri mu Qur'ani ne mu sunna z'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula ate netwawukana ku bakhawariji netwawukana ku bakhawariji era tubavumirira ebikolwa bye bakola ababatte abayiwa emisaayi gy'abaki gy'abantu dhulman wa udwana mu mbeera ey'obulyazaamaanya n'ey'obutamanya ne balowooza nti kye bakola basiimisa Allahu tabaraka wa taala omuntu n'agenda neyeetiramu neyeyabizaako bbomu nga tukimanyi bulungi nti okwetta zambi mu mazambi amaki mu mazambi amanene kale mu mbeera efaanaganaku bwekyo ebyo abahamadiya kaida yaabwe eyo bamanyawo omulyango gwa alwara walbara bani betulina okwagala bani betulina okukolaki bobagala nti bonna tubaagala oba musamize oba muki muwagale muntu wa Katonda muntu wa Allah tomugambako tokolaki kiraba ebyo byonna twabiraba kabasooke baziine
Allah akbar Allah akbar
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد نغتم الرزا ابتابو ابتابا حمدية والويتيتوا حقيقة الوحي مواحب الرحمن كتاب المبين تذكيرة وبا الدين الحق عقيدة غلام أحمد القادياني نوباو نيشيتوا نور الحق نوباو نيشيتوا التبليغ رسالة نزول مسيحي نوباو نيشيتوا كتاب القاديانية كسليماني الظاهري نوباو نيشيتوا دفع البلاء نوباو نيشيتوا إعجاز المسيح نفتح الإسلام نيشتبيش للا كتاب الأربعين نيبتبيب للا بينجي مومبيري فانغانا كويتشو إلا والو مومبيري ومومبيمبومو مباحمدية yajja mu inboxi yange nanga nti aa gwe genda bugenzi wali eri ku kitebe kyaffe maktaba weri oyongero kukengo kobuchi abahamadiya walwe kereziya yabuje bayina oba tempo ewa ewandegeya tempo za bunyenji nyenji na alhamdulillah basiramu bategeddo abahamadiya era tojja kusanga nti oba oli awo batikirivu wawula wobalabye nti baabo bangi nga bamaze kukola ki kwekuŋŋaanya abavudde ebusiya abavudde wa abavudde embaale ab'e Kampala abaawa abaawa ab'esseeta ku beseeta nawo waliwo awo ekitempo kyabwe esseeta awo kikulumu nakyo tuli wamu kale omusiraamu bye bino byolina omumanya omuhamadiya takusaaza Omuhammadiya takusaza swala bomutegerera kati ngogo muzikiti gwawo gwe bagamba muzikiti awo tempo eyo eye wandegeya opozine polisi awo takusaza yambuka wali kugwaka sule wali omunene kobokolotya kobosalira ogwabazeeyi banaburuda ate abo bakusaza abo bakola batya ilo sale ebirevu bakusaza bakweyesengwe bakusaaza abo naye ate ono omuhammadiya ne waba alina ekirevu tebabikuza ne waba yambadde ekkanzu tebatera zambala basajja bamasuuti mubalaba ku BBS telefayina bamasuuti ebiseera ebisinga ezo enkofiira zaabwe zibanga mayuni mpanvu bweziti za bulaaka kiraba waliwo ebirala bye bambala birengeera byabaki byabana abasajja beewa beebungereza ababeera mu mpewo kati babisaako ne bajagira we bati takusaaza omuhammadiya tomusomaako tyakantuuleko waneeno ndabe nti aba alina kyaŋŋamba mu ddiini mpulira asomaki asoma Kulaani wabuze dda kuba ajja asoma Kulaani ng'agivunula nga ye bwakola atya bwayagadde kuba twalaga ejjuuzi waneeno fittanaasukha annaasukhu walmansukhu ng'alina entegeera ndala nnyo ne tulaba waneeno ku nabbi adamu nagamba nti aa nabbi adamu baamutonda tebaamugamba kubeerako mu jjana aa wabula baamugamba agende mu lusuku abeere eyo wala taqraba hadhihi shajara hadhihi shajara tayetasemberera enkaayana shajara ne bategezaamu nkaayana nnyombo kuyombagana Adamu gy'ogenze ku nsi mu lusuku olwo olina bw'ogenda osangayo mbu waliyo abantu abali mu lusuku olwo olwedde naye temuyombagana temwerumaalumanga yeye entegeera y'omuki takusaaza tomuyigako ddiini tomuwasaamu tetumufumbiza bw'obanga osiramuse nga taata Muhammadiya togenda mmusikira ebyo byonna kuba al muslim la yalithu lkafir siramu tasiikira muki mukafiri n'omukafiri takusikira Muhammadiya takusikira tumutoolera salaamu bwemusanga togimutoolera bw'oba omuyambye ennyo nga yagikuwadde ekiyinza okubeera ekizibu kuba twalaba nti ye kennyini yasooka okukola ki kukafuwaza naye waba abikiridde nti kuba bannanfuusi babikirira bikirira kye bali n'agikuwa naye ng'oba omumanyi nti Muhammadiya wa alaikum kikola ki kimala oba omuyambye bw'oba omuyambye wa alaikum khalas kakati insha allah kano nako kankayiseewo basiraamu assalaamu alaikum mu dakiika zaffe ezibulayo emabegako awo waliwo omuddu eyavaayo era kankwogere mumukwalo kuba tubyoyagala alumbye obusungu biki nkwogera muki nkwogera mumukwano omuyitirivu omusajja ayitibwa Kasimu Ramadhani mumumanyi mumumanyi yavaayo mu khutuba emu n'abaako gwe yatulaga era ne yabyogera naye ng'akimanyi nti bajja gatta vidiyo ezo n'agamba nti omusajja abadde ayambadde omusaalaba nena asoma alifatiha era nagamba nti kunguru mukatuliki ne munda muki munda musira ekigambo ekyo kyayogera kasimu ramallan nti kunguru mukatuliki olw'omusalaba naye munda muki naye munda musiraamu era nayagala n'okukaaba amazigo oyo omusajja nenvaayo neŋŋamba eyo daawa ya kasimu ramallan si ntuufu basiraamu egenda kubuza abantu abantu balemere mu bukafiri nga babukola misana olw'okuba nti bagamba nti munda baki basiraamu abaddu bangi omuli n'abawalimu ne bavaayo ne bagamba nti Abdul Fatta yakafuwaza omusajja kiraba agamba nti yakafuwaza kasimu ramallan kati mukiwulira sinnakafuwazaako kasimu ramallan mugamba nti muki sinnakigambako ekyokubiri kasimu ramallan gwe mulaba musiraamu muki musiraamu naye omuzuuzi mu ddiini y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala omubuze ate abuza oyo musajja ekigambo ekyokusatu nayogera ekigambo ekigamba nti addeyo yeetegereze mu kitabu ekya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ku nsonga y'okubeera ng'ayogedde ekigambo ekyo nti omusajja kungulu muki mukatuliki ate munda muki musiraamu olw'okuba asomya Alfatiha n'agisomera omugwe yagisomera awo kuba oli yamuga tuwa edduwa n'asoma Alfatiha abaalabaka vidiyo nga wekaali muga eyo ddaawa si ntuufu ddayo weetegereze mu bigambo n'ekitabo sheekhe kye yawandiika sheekhuna Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahu llah rahmatan waasi'a ekiyitibwa nawaqidu lislaami ebintu ebijja omuntu mubuki mu busiraamu nga mulimu ekigambo ekigamba kuba byerekumi byeyassaamu naye waliyo n'ebirala niyassaamu n'agamba nti man lam yukaffiru lmushirikiina yenna atakafuwaza basamize yenna atakafuwaza bavuddemu ddiini au shakka fi kufurihim oba olinaabuusabuusa mubuki mu bukafiiri bwabwe au sahaha madhhebuhum oba abakafiiri allah be yatulaga dda ensonga zaabwe ez'okwambala emisalaba alaba ng'omusalaba bakeera ne bagusaba n'agunywegera twala tugende gwe n'ogamba nti awo embeera y'omusalaba terina buki terina buzibu ng'ate allahu jalla fiala yamala okulaga nti abo abakikola si baki kati singa oli abeera n'ebyo nga sheekhe bwe yagamba neŋŋamba omuddu addeyo yeetegereza ensonga eyo era atunule mu bitabo by'abaulama ku nsonga eyo yennyini man lam yukaffiru lmushirikiina au shakka fi kufurihim au saha madhibuhum fakad kafara ngaddeyo akyetegereze nga mu kitabo ekiyitibwa majmau lfatawa oba oli awo ne musharu kitabu tawhidi addeyo yeetegereza ensonga eyo naye saagambako nti musajja akoze atya avudde mu busiraamu n'ensonga endala daa'i yenna bw'oba ozze eno emimbali eyo si yenkowoola oli waaba alina kyakoze nga kya bukafiiri tomusongako n'omulamula nti a musajja munda muki musiraamu omusajja bagambye azimbye essabo atandise n'ofuuwa enki emmindi era akeera ali mu bigere ayambadde n'olubugo naye ate mu kusoma Kulaani Allahu akbar omusajja oli asoma Kulaani kati nga nvayo nga ngamba kungolo muki musamize naye munda muki nedda bannange kasita oli akola obukafiiri obweyolefu tetugamba nti oba kiwe ojja mu kutubu ga nti abambala emisalaba si baki kibajja mu busiraamu oyambadde omusalaba kikujje mu busiraamu naye oli waaba ayambadde enjegere endala nga si muki simu salaba tetumina akumbira wabulo mugamba nti ekyo kyakoze tekikkerezebwa kwambala biki bijegere naye abasigazza obuki nekasateeka mu embeera ey'okussaako omusalaba ebigundi ebyo ebintu ebyomusalaba balabambala kuno obukomo ngaera kweguli ne bateekako ebigambo ebirala simanyi Jesus bikitwala tugende ebyo oyingidde ekkanisa otandisa ogizimba ogiyooyoota gwayerawo embeera ezo zifaanaganako bwe zityo tugenze olaba omusiraamu bafulumya omusalaba gwagwetisse kiraba ebyo ebintu bijja omuntu mbuki mu busira kati nze bwe nzija sigamba nti obaaki obaaki mba nina leeta hukumu ngaebuna ku yenna naalumanya naani kati gwe okuleeta nti kati nze mulondo bayo ayinza okuba bambi tamanyi ayinza okuba tamanyi ayinza okuba mulalu kiraba ayinza okuba ensonga endala gye baleeta nti mwana muto abo tutera balamula mubitegedde obutamanya mwana muto oba muki oba mulalu naye kati nze byo sibireeta wano nti abannange yabadde ayambadde omusalaba naye mwana muto yabadde ayambadde omusalaba naye mulalu aliko enjaga anze ndeeta kigambo nga kimuna mwenna tibannange ayambala omusalaba ava mu buki mu busiraamu mubitegedde banna ekigambo ekisembayo pointi esembayo kaakati bonna abatemerera Abdul Fattah nti simanyi yakafuwaza kasimu Ramallani munze mugambye addeyo atunule ekigambo ekyo kuba yagenda yasitula omugugu n'agukuba e Saudi kuba nze ekyo kye yagenda nti yagenda kusoma teyagenda kusoma yasitula omugugu gwe n'agukuba e Saudi bwagira ne bakomawo bwagira n'addayo ku mugugu naye ekyo kye yakola ekyo ekigambo kyatambeeta neewalala neewalala kuba embaale baagenda olina nsindikira odiyo nanga nti munnange musajja era ebigambo yabizzeemu nga tulaba tewabaddewo ki kamera naye yakizzeemu ku nsonga y'oluzungu nga subhanallah yagamba nti yali ategeeza kirala nti ye yakizzeemu mu dalusu eno abasalafu abakalakata kiro na misana n'alaga obukendeevu bw'abasalafu abagezaako okusomesa abantu manhaje nki entuufu kati bonna abagamba nti abasiraamu abo bakafuwaza era omusajja wamukafuwaza mbagambye sikolanga tya simukafuwazangaku musajja muki musiraamu omubuze mu ddiini y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala era abuza era nanaddamu okukyogera ekyo mutegeeza kimu falanatullahi ala alkadhibin وبارك الله فيكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله أكبر الله أكبر